ya mimi. Najua una namba za wengi, ukiona kumi mwisho ni mimi. Nitakutexti kwa meseji, kupiga sina ruksa yo mimi. Najua una madanga wengi, nagomba kukukwamisha mjini. Omara ukanipa nkaonja radhi, ikawazidi wengine. Simi nkapagawa na wakotamu. Usishangae siku nyingine, kakutafuta kwa namba nyingine. Turudie mechi nyingine, minawe hakuna kingine. Najua miso chaguo lako, najua so malengo yako. Ila vipi nikikupa mshiko, uendele na ratiba zako. Najua miso chaguo lako, najua so malengo yako. Ila vipi nikikupa mshiko, uendele na ratiba zako. Mistaki ni umizwe wala
it's a lie, it's a lie.
Niku gande gande kila muta
it's a lie, it's a lie.
Naomba tuiweke kibiashara
it's a lie, it's a lie.
Kipenzi utanipa na vingine. Si unajua miboda boda takupeleka kwa wengine. Haya pungui mapenzi kipita na mwingine. Uwefanya bila uoga,
raha usijinyime.
Ila kama ukitaka kupenda cha wengine usijali utadeka.
Bichi takupeleka, kodi ya meza nitaweka.
Najua miso chaguo lako, najua so malengo yako.
Ila vipi nikikupa mshiko, uendele na ratiba zako.
Najua miso chaguo lako, najua so malengo yako.
Ila vipi nikikupa mshiko, uendele na ratiba zako.
Mistaki ni umizwe wala
it's a lie, it's a lie.
Niku gande gande kila muta
it's a lie, it's a lie.
Naomba tuiweke kibiashara
it's a lie, it's a lie.
Download kupitia videoboy.com kupata nyimbo mpya.